fine. Let her light and talk of shine. Iko na kidoshi kiko fine. Na pia kiko easy mina shuku tani chai.
Fatela sunaka too fine. Let her tenjo ni kweke fine. Una confuso na nifanya ni kwe shy. Hapa ni meti hadi na shindwa kani chai.
Ulisimu ndoka dushi ngume. Ama utaka nono ama kondi. Ama utaka yo ama oli. Ama majirani hapo atahama.
Nyeke kwenye maisha ngumu.
Ama
unataka mnono ama mkonde.
Ama
unataka zuzu ama chupi. Ama majirani hapo watahama. Bitty girl me better like a dinner, dinner. You take me out and out your beamer, beamer. You take your heart and make it run in out your long life. Busting out your mind me like a dope in out your bloodline. Me fell in love with a criminal. Ever move around cause me smooth like a criminal. So jump in out your car seat. Come and go fuck in out your last seat. Come make we fuck in your apartment, your dustbin, your lobby.
Your lobby, yeah.
Come make we fuck in your apartment, your dustbin, your lobby.
Kitungu unajua uski inetisha ganja. Ganja, oh ganja. Ganja, oh blanda. Uski inetisha adi ganja. Ulisimu ndaka dushi ume. Ama utaka nono ama kondi. Ama utaka yo ama oli. Ama majirani hapo atahama.
Ezi nyeke kwenye maisha ngumu.
Ama
unataka mnono ama mkonde.
Ama
unataka zuzu ama chupi. Ama majirani hapo atahama.
When you doctor love, doctor vaccine. The place to name make vaccine. Wile tanyo afi sunny crime scene. Zimenda rugia nimemeza daxin. Shit, niko Billy Blank. Nimeanza sili takjuja izi maba. Niko na swali, usha iba bank. Una acto msana ni kami ni rat. Sina keja bigi tatu skin na ishi single. Hadi Christmas misi nanga wakujigo. Nili buy God but uski sinaga jiko. Splagi pia viazi so siwezi kuchipo. Kitungu unajua uski inetisha ganja. Ganja, oh ganja. Ganja, oh blanda. Uski inetisha adi ganja. Ulisimu ndaka dushi ume. Ama utaka nono ama kondi. Ama utaka yo ama oli. Ama majirani hapo atahama.
Esi nyeke kwenye maisha ngumu.
Ama
unataka mnono ama mkonde.
Ama
unataka zuzu ama chupi. Ama majirani hapo atahama.
Cheza na pongi wewe. Mekubali jili. Gashuku kuta nikufanye macho.